TNS baby,
no cry.
Listen, chosen, listen. Kampalera dekaya kule mawage nambara rakotide.
Tole zoza tama mwana bwe wankumyanga stressi. Kankunyumize stole ze tuitam. Virimu zo mkwano ze tuzanya. Virimu stala babu ya kafiram. Kaneka sinema teka nangwa. Wagendo laira, wagendo rana tofu ya singa. Nembi kwa nojoka makofu ya singa wachi yonsembia.
Sokanista kuvama bega tena one be stressing up please toko ya tombe pinga wena funa tanchi tuna wadawa wadawa wesi chetaga wadawa mbuza wadawa wesi chegomba
wadawa exi wadawa jambona rewe tumira wadawa mbuza wadawa jambona rewe njoka
nangunda nyo wakaluba nyo. Wayogera nyo na sirika nyo. Wanumia nyo na kawa nyo. Waseka nyo watika nyo.
Kati natuka tupa stress inakoa. Eyo lava batunda upe stress inakoa.
When I funa, you know we give me loving. Bakuma bayo in a better loving. Love you on a telinda la yempunza.
Simba production.
Wadawa, wadawa wesi chetaga. Wadawa mbuza, wadawa wesi chegomba.
Wadawa exi, wadawa jambona mewe tumira. Wadawa mbuza, wadawa jambona mewe njoka.
Kankunyumize stole ze tuitam. Virimu zo mkwano ze tuzanya. Virimu stala babu ya kafiram. Kaneka sinema teka nangwa.
Soka nista kufama wega. Tena one be stressing up. Please, toko ya tombe pinga. Wena funa tanchi kulira. Nangunda nyo wakaluba nyo.
Wayogera nyo na sirika nyo.
Wanumia nyo na kava nyo.
Chaku kwana jana kwe.
Nyo, nyo, evi nyo nyo. Wadawa, wadawa wesi chetaga. Wadawa mbuza, wadawa